mtu ameama chama na ametusi chama, enda pale bunge, toa yeye kwa chama, akuwe partyless, tufanye by election hapa,
and we shall deal with you like opposition.
Nasema bila kuogopa, Kenya hii sisi bado tunatambua Raila Amolo Odinga kama kiongozi wetu, na tutakuwa na Raila mpaka mwisho. Na yule kiongozi hapa Nyanza anamchezea Raila Amolo Odinga, hatutakubali kamwe, hatutakubali.